You who is able to do exceedingly abundantly above all we can ask for, we ask for skills from you, anointing from you, utterance from you, Lord, that God, Father, this song will be heard in nations around the world in Jesus' name.
Nena neno moja, neno moja, nena neno moja, Bwana nipone. Nena neno, Bwana moja, nena neno moja, nipone. Tu. Machozi yamekuwa chakula changu, kila usiku nagharikishwa na machozi. Bwana, ewe Bwana, tuma neno lako. Naulizwa yu wapi Mungu wako, yuko wapi kuita. Bwana, 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 tuma, tuma, tuma neno lako.
Nipone,
sema nami Baba,
nena. matatizo. Nisipo nena na wewe Bwana, dosa la dabaya Bwana nena. Sema mengi Jehova, wameninena mengi, wameongea mengi Jehova, lakini Baba, natarajia neno kutoka kwako. Tuko hapa na mtumishi wako Monica Muli, ili Baba unene neno moja. Sometimes Jehova, tunafeel kama kuvunjika moyo, kukata tamaa, lakini Baba tunaamini ya kwamba siku moja utatenda, utatenda, utatenda. Please, the track.